na dubi no ga jegon Abdul Aziz Sulaiwani inde makko gonga ele golle makko to entre Abdul Aziz Sarki golle makko do woni wadu gol mbeccaaji ono saaro makkani woni ko wallitimo ko naati gollangal endam
e na hore chanji
mi naati golle weccobe cede de ille hitano dubu ujunaay didi e sappo miden ekkintineede du sedda sedda fa hande min pamaniide yettore Allah du miden gadade du gam mawbe amin cukabe ummatore hande naati golle de sanne neddo fu no tefa ko Allah hokkata dum fa wallira go golle de ni no cudda sante
te kuma maren asiri sosai
le gollangal woni gal endan no yidi hinare yerno hollirni o wiidu fa warajo wakkat fu no hantane no wodi kibaru ne wonno be caydi gonno jaar e der leden endan warobe to makkanka Abdul Aziz wadde be caydi be fu lu mabna enna yo hobe har Nigeria o wiidu konnani le mbeccon endan hono kalisiji sinuji nay kanyum woni ko o woni mo mbecca don
sana'a chanji kama sana'ati
der golle de ni miden mbecca nera sefa dollar nadu fa handen der sefa o miden jeba sefa meden o min kokka sefa mu Cameroon Nigeria kam buri padade min denne ummotodo do yaha sodo are mun ton sai kema illa do futino sembe nera wecca sefa on jeba nera ya sodo ko sodo andu de warti futi hanu sunnire himbe o hebata
chanji na zuwa chanji sosai
golla fu gondo gollota hepata sador maji mbecca on du gado mudu no wode sador maji ko be jotta kambe wado be enda yerno Abdul Aziz holliri
ku wote kasuade tan
luma ku fu e sador maji mum gan ko watta jamu sai ni Allah tan kan wodi bawde ko anda hande de neddo wicciri kaza to beydo sai becce kan jenya nani kasa ni dum mur amma yettore Allah miden ka ko wada burna an der majjo golle de du ni darabinul hala musudda santene sanne
dad ko rufa asiru sosai
ne heewi sukabe umator latibe nate golla gal endan kanon woni be jottaak to be jide golle de endan kanko Abdul Aziz o holli wiide ke hono golla gal sende yidi gal laato to sende laati neddo munyudo mo wala fujjambi godon goddo holar hakone mudo e himbe dum don watta ko jomum heddo saatu fo e golle de endan.